a blessing up on the cats and fools in the world, you know. Now coach, yeah. Alongside guardian angel talking about watch I wave you. Hey, yo, Mickey, let's go.
Yo, watch I wave you.
Hey.
Yo, watch I wave you. Oh. Alisha panga mola, muna kuchanga nyo. Hey. Yo, watch I wave you.
Shaka. Hey. Yo, watch I wave you. Yo, watch I wave you. Alisha panga mola, muna kuchanga nyo. Yo, watch I wave you.
Halini pa baraka ye, lakini hendo kupanga. Baraka msiki ambayo sasa ndiyo mimi ninafanya. Maisha ye ndio kupanga, tulia ndugu brother. Unapopanga chunga sana, usijipiga blanda. Maisha slow, Alisha sema eti wili ndugu brother. I take it slow, tulia ye ndiyo kupanga. Leo wachi wivyo, leo wachi wivyo. Alisha panga mola, wana kuchanganya. Leo watch I wave you.
Hey, leo watch I wave you. Leo watch I wave you. Alisha panga mola, wana kuchanganya. Leo watch I wave you. Mi pam pam, pango yetu ni kibao bao bao. Ina maisha tunajiseti vikao kao kao. Elafu unapata imekata inataka vile Mungu wamepanga no inafa. Vile amepanga inafa. Amini hata kupeleka fa. Anajua kila kinachokufa.
Na kama lipanga mean, ni hit for real, iwe hivyo. Na kama lipanga we, ufani kwe zahidi, iwe hivyo. Na kama lipanga mi, nifani kwe zahidi, iwe hivyo. Na kama lipanga we, ufani kwe zahidi, iwe hivyo. Usiwe na moto ya usoto, ukaja washa moto. Usiwe na joto ya usoto, ukaja washa moto.
Leo watch it with you. Leo watch it with you.
Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch it with you.
Leo watch I with you. Leo watch I with you. Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch I with you.
Leo watch it with you. Leo watch it with you. Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch it with you.
Leo watch I with you. Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch I with you.
Leo watch I with you. Leo watch I with you. Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch I with you.
Leo watch I with you. Leo watch I with you. Alisha panga mola, muna kuchanganya. Leo watch I with you.